show you fire.
You know what time it is.
Luigi got the sauce, boy.
Whoa, excuse me. Gonna fall. Now I can. Now I bomb. Now I bam. Nigga song. Google danger. Mini dawn. Papa Wamba. Gonna fall. Turunda, Nikali December, na Missy Minor, Juni Menjenga, Punguza Tempa, Eshimu Bazenga. I had a man up, we had a gang up, we stack the bands up, now we'll be stand up, respect the brand, I'm on demand, you know the plan, you understand.
Missy Punk, mini ghetto fabulous nigga, babu yao mindo grandpa usitaje refiga. Toka enzi za makaset, kwa game mini asset, kwa madame mini chocolate, wembe naset. Hapa una deal na boss boss, we don't floss, kama isa tu ni most. Boy wa ghetto lakini vako za kisosos, kutesa kushinda ile mbogi ya wash. We be making this cash, yeah. Kabla hustle inspiration ni kishash de. Boy Matata, Boy Rasta, Boy Smarter. Signing out brand UB, Top Shatter.
Gonna form, now I camber. Now I bomb, now I bang. Nickel song, I Google danger. Mini Dawn, Papa Wamba. Papa Wamba, Papa Wamba. Mini Dawn, Papa Wamba. Papa Wamba, Papa Wamba.
Zini we songa na umolo. Ukijifanya haujui chemushwa bongo. Pigwa ngoto kwa kisogo.
I never told you when I will be back, cause I'm with you till I die. With all these blessings that I got,
amen.
I can only thank God.
Kuna mengi nimepitia jina bidindo everything. I don't give an F, I give a D, na ni D for discipline. Man, I feel like I got this energy, like I can do anything. Like I can just let up my delta, like I can just rap this quick.
Kitu nafaa tukujua, sita na kali ni chuma moto sana. Na city kuchochana, Tony Montana, kolabo ni gangsta sana. Papa ni Wemba na Master Grimba, bibi ya menuna, hopa na mimba. Nimeshika tembo na roho ya Simba.
They never peek on me, wanna go out to speak on me. They reach I'm still on it, me na choma spitting heat. KK Kaliki Razy, KK Kaliki Ukweli, KK Kenyan Kings, KK Kofia Kaptula, niko na mic. Dem ananisha matete, mi Sonko. Whip on ni mic, so sita bite maskio ka Tyson. Kazi ni mic, mtanipenda forever ka Jackson. Kwei rap game ni compare na mic, midio the got jodo. Wife yangu dom super dem yako utaka kukua. Naosha marapa wananipea kazi mingi daily minafua. Afadhali dictator kushinda mkabila weka mo. Unajua kama ikus ukinifuck up bado utarudi tu kunishtua. Crazy form
heshima kwa wingi na get lazima mabinti wa bend. Amina nazidi kutrend fitina saliti ko dead rada napanda na pace papa na mada I kiss na handa madanda behave niko ganja na jaba na gauge lakini matonga kwa hold mjinga panganga umekufu tinge na kanga mafull tapika na hara kwa lu trouble mwenye jumedos na handle machete na chrome skando na kesi za court na bado na take na flow muda ni abuda za kana unda na tunga sana. Na unga na skuma masaa tunza na funza daras mzuka na kupa mavaas ruka ukuto ume crash zusha na kuja na gang suko miamusho na gang sanga nile cha before kijana ni kichwa kibovu na tena mambicho ni dope bishano na finyo kitovu natona nandika wasia chokora mapipa karia dandora mnatupa gasia wakoro na dunga kimbia
gonna form, now I cam, now I bomb, now I bang, nigga song, Google danger, mini dawn. Papa Wamba, Papa Wamba, Papa Wamba, Mini Dawn. Papa Wamba, Papa Wamba, Papa Wamba, Mini Dawn. Papa Wamba.
Tungika na mabega kubali we ni member wa you.
you a debe shega. Nobody does it better. In my flavors, every taste buds. Now in a wizard, I'm an awesome. Whipping the wang, whipping new pep. In the pizza, talk as I'm Pankaleo. In a touch, in a kuwa go. So let me show you the way.
Show you the way.
So let me show you the way. Siyo utumwa ni peshima. I'm the man ule mchina kupu bangers. Bado ni mwaki stakinda bro mpiepa. Nikona form na makali but no chesa.
Chapa wenga, viki shenzi. Round kick uppercut niki lazy. Mini buda wa mapenzi. Uliza Liz na dadake pia na Daisy. Baka Beijing, I'm amazing. Kuna Wing Chun Chun na Mackenzie. Hapa ni rap 1-2 on the praising. Pick a pose. Jirefreshi, after shower you go boss kamarashi. But the boss, Missy Fosi. Nika flow like I'm a talker, keep me saucy. Yeah, Nasty Fosi.
Yeah. Dawa ya moto ni moto ni mevajako na niko costo. Sijali kami na pingwa jumini bingwa. Cheki ya rosto kila nafasi na get na fosto. Kama ni bicha megeuka mini caprice put you at ease. Fanya savana inageuka Moscow. Number moja of course vile natema mistari moto. Pigezo vichwa ni kama ngoto. Keep it hard kokako koto. Magaidi wali ni chinja wakanisari. Solo ni die. Nika get back kama starring kuwa mada wote walaya. Kili meruka ni kama masai. Nafanya nanuka ni kama mangwai. Na vile na choma ni kama nakuna na nyonga kapinga ni chome badai. Zile mamwak ni siyezi bai. Kwani ni kesh kesi badaya ambia ma OG nilikafunga. Siko kwa matri niko kwa ndai. Zile manote mina zidai. Na kuja na mbogi yote kuziwai. Kama unacheza tunakubeba. Tunakuhang kwa ceiling na tie. Niko na form joku kuliko. Kini cheki toka kijiko. Na leta fire shinda jiko. Wezi niguza kwenye niko.
Kona form. Now a bomb.
Yeah.